kwenza manje ngithatha kancane mina isekufikela ngkhathala khona abafana bami
ihlale lafana nisa manje ngithatha kancane mina isekufikela ngkhathala
Ihati bafana ningizama ngithatha kancane mina isifikela ngkhathala khona abafana bami
Ihati bafana ningizama bafana ningizama isifikela ngkhathala khona
Ihati bafana ningizama ngithatha amashanti mina isifikela ngkhathala khona abafana bami
Ihati bafana
Ihatibafana ningizama ngithatha kancane mina isifikela ngkhathala khona abafana bami
Ihatibafana ningizama mina isifikela ngkhathala khona
Isifikela ngkhathala khona abafana bami hey
isifikela ngkhathala khona
Isifikela ngkhathala khona abafana bambolo lo
Isifikela ngkhathala khona
Isifikela ngkhathala khona hey
Isifikela ngkhathala khona
Ihati bafana ningizama ngithatha kancane mina Isifikela ngkhathala khona abafana bami hey
Ihati bafana ningizama
Ngibuza wenzile Yangizwa hamba khona Ujalo nje wethu
Niyofunzungazo mali ngithatha kanje bafana bamizungazi Niyofundungazo mali ngithatha kanje bafana bamizungazi Niyofunzungazo mali ngithatha kanje bafana kodwa namhlanje ngizongazi kodwa namhlanje ngizongazi bafana mina namhlanje ngizongazi bafana bamizungazi mina namhlanje ngizongazi bafana bamizungazi namhlanje kodwa namhlanje ngizongazi niyofunda ungazi mani ngithatha kanje kodwa namhlanje ngizongazi bafana bani Dala nshin, hani shinge lati, hani shinge sbon Nina dala nshin, hani shinge lati, hani shinge sbon Koba ye monji, hani
avafane, yautata manja
Yeta vane vazimale,
yavana mauti
Koba ye monji,
hani avafane, yautata
manja Yeta vane vazimale,
yavana mauti katina Ihanzame, yamthatha amashanti Niyabu mandeza mpana mantikatina Ihanzame, yamthatha amashanti Niyabu mandeza mpana mantikatina
Ihalilate, A girl, she is born.